nti muri resti Omoyo gwote gunaba kuguma Sonyi woba nina byenkola Ebitakusanyusa emirundi ekimu Naenda bafuge nnyo kulaga Omukwano omusto gwennina gy'oli amazima Naye nnyabukulozaani Restiva kwibyo Osaanidde otegeere Omukwano gwa kitalo nnyo Kimanyeze nti gw'onda janya Kyekyo resite songerako kirala Kyekyo resite songerako gwe wekka Flowers Emitwalo gyonna egy'abalinzi Gifuba kisobola okumenyawo Naye bambi kyokka eky'omukisa Resite wansiimira ddala nnyo Wabula otyaze nti oba olyawo Sikulinamu muli nnyo kirowoozo Osaanidde otegeere Restiva kwibyo Ky'omwoyo gwange nange gwonna gwakulonda Nkubirange essimu ntegeeze Buli lw'ofuna obuzibu byonna nkuyambenga Ennamba okimanyi anti bw'eri 5 7 7 7 Bamugumu bambi bulijjo resite wange tonenyesebwa olina okutya ebyensi tebigendeka naddala emikwano akatyo kano egisinga tegiteesibwa abanga alina lutoto naye nakumyakumya tolumwa mwoyo resite weweka teri mulala osono nga kulimbye masima balina nfaafa kaliraba naye no olina okumanya nti eriyo abatali batyo nga nze katuresite mbyendiko byo birala njagadde tulaga ensi nti eriyo abaagalana Weewaawo emyaka mitono nga bwe bagengula nti aba baana abato nnyo ani awabula omulala era tubireke embu tetumala bute bwaffe wapi mbalimbye okw'okusaaga nze munno ndi mumalirivu Tojusa ndozayo baleke banyumise mbosi sabwe Nywerera ku bigambo byo biri byotera okwogera resti Bamugumu bambi bulijjo resti wange Njagadde tulaga ensi mbona abagayirira Nti tetuli ffe ku lusaago bye tuliko tubitegeera Thank you. jeza 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 menye kamu sanyuke sanyuke muchamuke chamuke chakari chakari mubula mwensi bwe bwagara
nakugamba mama nakamba hey.
Natali mikwana kachokano Ejisinga tejitesikwa oh. Habanga alina rutoto Naena kumya kumya Cholumwa moyo resti Weweka